kabwa, kabwa, kabwa ela ila. Tibuta magically kube ngoma nekuba. I live in you me sane fix on magina. Napo napo mutanti nation. Ayo upke, gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Bilundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Bilundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno. Kwa tampo lampo la tena weto nkutula. Osense lampo lampo la chibuka tombutula. Baza jebo wabakuza la bambi bamukisa. Laba no echitunula na weno njilida. I will love you until the river Nile do ride. Leka Victoria nkufumbi lemchai. You're better than all of those girls you are like. Wetu nulile gwala babakufana na chokwa you girl. Gambu dama wanga kuna kuna you girl. Sila wanga ya kusinga koko you girl. Holy wanja ulo you girl. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Bilundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Bilundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno. Tula tula wakati yao tunulilebiana. Goloko kamangu ago wefu nilechana. Hasuma kila bichono kulu na kurebiana. Mulengele olifala. Pama kani with dancing, nina mukumana, I give you call with dancing. Are you okay? Now I can with dancing. Santa Dele, what? Kona mukoku dancing. I will love you until the river Nile do ride. Like a Victoria, I'm from Bilem Chai. You're better than all of those girls you are like. Wait to know, Lile, Gola Baba Fana. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Bilundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Bilundi veni na chicho ya gala mseno. Gazi watu zine kwa tamchi watu jeno. Zena la ila nino kuliobu la mwenseno.
Kabwa, kabwa,
kabwa ya laila. Tibuta magically kube ngoma nekuba. I live in you me sane fix on magina. Napo napo mutanti nation. Ayo okre okay.